alan sapo e jeegon lewru janvier hitaane 2022 sakiraabe kedibe to modon tawede leedi malide mangal mudu fu min jooti on bisimila modon actu jeune amen nyaloma hande mi woni do e Ousmane Nyaliboli Ousmane no nyallirda
alhamdulillah sisi mi deselle anne
basi fada alhamdulillah Ousmane hol joganda sakiraabe amen be hande
kabaruji di en podirande halde hala sukaabe jokkolbe julaabe wom e kuri on nok gondo bangé kerol leedi burkina be kolti wide jukugoji di seeda wadi fewde e maledi torraji mudu hewtake mabbe sanne en jaranto tumbuduto halde tariki beeli di gonnodi ton nok di biata alkamisi e sababu en diminiran kabaru yi haro chalde halde hala jimidi sukaabe yimobe en jimanta egle mali
Nyaliburu hono no biirida e sembe kabaruji di ila fedde sedia woni bammi jukkoje fewre leedi malindi sukaabe jokkolbe njeeyobe le keri leedi ndi ka holiti wiide jaaguji mu en ka fuddi buytaade
non jaate sukaabe julaabe wombe kuri o nokku do wada e Burkina sanne be kuliti wiide haajiji mabbe kay jibe ke sedda sabe di jukkongoji anni ko kedjar meden gondo to yoro soto Ali Haidara hebini en
gakuriga natugul e yeltugul fuf wawata ke hebede bangal marchandise gilla nyande altiner yabbide de dum ko holiti julaabe be mabbe odo alhali o matete sanne le kabaru jago
je vente loco kanye chake abuka fe hande mi da hanno yadle leedi Burkina Faso ndi fam bamaton kakem kan heba yate yibe le be fu anni daki kerol loco no dirtedo kuri luma ko be futo goni
de kuri fewde kuteji dido jukumuji di be do jokolbe na dar pelle dido fuf wadde kaltidal yalla heba ndi ka do titdal dabare
cette fermeture
du gol kere leedi ndi ko sediawo wadi ko be ngada yurmende fu kollay hakilanta ko do kam ndarta laamu mali o tinno halta e mabbe be pamra yalla yimbe le ban keba ngada jahol e garol no jibiri
librement kero lokuri na jeda akiri urdi fuf nawtrade leedi mali temde temde jokolbe ngoni gollobe le jaguji ciwdi di don ko Ali Haidara hebini sjutamani gila yuruso
don nabata en jonka e mini mag yonterani sjutamani nyaale buli horab e leede le fedde cedia o kan e mois beedaade golidibbe wobbe le leedi malini ka bam jukkoje fewde leendi ciagal ko kanankobe laamu hakkundere o holiti calendrier mo wi be baawi landinde wotiji le mudum
e non jaati ali di jukkongoji mon fuuno famiride e sugaabe jokkolbe le gombe le leedi meden di sini yogaabe kolti metti mu bene di jukkongoji di fedde de wadi yogaabe ana darta e laamu hakkundere jo haltide e kanankobe de fedde le fongol fabido de famu keden Umar Waygo de Mamadou Samassiou
yudum mutti tugaade tumbutu fangude bankas e gaw goto fuf jokolobe no famiri dido jukkoji di so yogabe hakkilo mabbe jukkoji se dawde nahani sabi lamkobe transobe te dinali adimo be bami wobbe kay huliti kado anya hana
ni nimi sakoy
amedele ka metti sanne hono kabar no ko wori nyaloma handen o yite wawa hubudi fitay lewgal mataka lamu kobbe an kan daradi darne mudu en minen ka ko boyi leedi ndi ko udda non feso be ngadi dum min kulata lamo wi hino lamoto lamu hakku dejo lebbi sappo e jitti be dewa e kongi mabbe dum ne jukoy be kande mudum jati wattu jone be kani halde sediawo dani ko pamri do hen minen min biyan gouvernement o wirfitiro tiagal de do jukoje nafata fi goto nafata leedi
mali de maside nafa mali kono
mali horojo fedde jokolbe lolirnde CNG e hakkilo mako ido jukunguji di yo boppi wonande kanankobe leede sidaw Abib Dako na dar sukabe mali fuf fabade lamkobe transition be
midem eti alla miden darta nyaloma hande non ummi imiro so deedo jukkoje ngari tawti min kasen idum wembini dum hokkata yirwere le nokko o lamu kobe an kani haldude mabbe kambe koy mabbe be kani yewtade no leedi malindi hani soptirede feso lamu kobe ngadi imma dara ko yaawi ko heewi an heddi ko hani huncenede hore
mistin wiide dido jukkoje sidaw yu tiagal hejo landal wuteji di lamu kobe mali be ulti huncande hore le transition o bangal dubi joy
nyaali buli hello tarik nyaloma hande o naban en tombok tufa mi kala hala beeli didi le ngallurani
di beeli wonno alkam si kanye e sababu di beeli didi anangoni le de andeji jingaray ber kanye e bajinde di beeli kay holitinude ali di njori handan ka di nafino san himbe tumbutu aniko Ibrahim Khalil Sidi Umar Touré wi o inde ande to tumbutu to Mamadou Samassiou kuko yeno ton lanondire makko
alkam si ya khamis
wendo alkam si hunchani dum hore woni kanake lulirro alkamis non ko non dun sababu ini ko dum kanake sababu denno dido nokuji nyamdi nafi sanne ngalure to mutu bangal mahugul chuudi yarameji jamarande misalo sumi bami wendo alkam si gondo to dende jingare ber andon on don nokku o zardingaji kiwdi gondo to nafudi sanne yimbe denno ko mi bawi tan yottide Allah e dido wattuji jabbi didi latidi sababu tuntu ko be ban jam no fewi fa yota de watum tuba ko be ngari den buldi asama no kuji kewdi
surprisement depuis un peu partout
dona wata en bilki sambe chaldi le kan 2021 o yoga jimobe leedi malindi ka wadi jimi fewde e jagabula en leendi
non jaati alisi se le be yiminim be eglu mali ana hen derkeb molotov pesha mosigaso ko sabide ben jima di jime yiminde egle mali fa bidur en famu aniko fatumata ya si se hebeni en do fakitango mamadou samasiuka umar way gallo
tagal cikitali ngal do kartal kan jimobe hebe hulti weli yonki mabbe denno hakkilo mabbe ko be mbawi wadde be yimande jagabulembe kaddan naslumal kulwali lollido molutof o jimawo
malien fasoka malien non mi yidi leedi malindi wala fu ko bawmi wadande be so wona yimande be so be kettiniki jimongol e mbay hebre yakawere yelle goddo li fiugol ballon
e wi shaka traore lollido pesha yiman yalla hakkude jagabulembe yakawere
goddo jimon mi fini be yonde yalla be jah law le coupe o be jah do wi be andadu wobbe be mali ko be gombe tiagal mabbe yalla be keba yakawere
amadou kebe lollido derkeb njoppita do mouvam de irundu tiagal ko o suta holitunno yimana jagabule e mali be o do jimowo mo duubi nogo e jetti holtiwite jagabule be do ma coupe o
jouer pour gagner on vous jouer pour amener la coupe
den do en duwanto tan be do yimbe mohammed magasubabe
fa hande le hala kan 2021 o pide chakite nyaloma dido bal phase de poule o wara wadde kikide hande sapo e jena yamde hakune algerie kan e guinee equatorial
non jati nyaloma tatabu do fuddan jango ali sise wattu 16h altinere de burkina faso waran fide e choppi on wattu goto cameroun du fidan e cap vert
mission tin de temps wide le de cameroun ka hebi jabbaade yare wiccamde final
non jati talataare wattu 16h malawi fidan e senegal e zimbabwe kan du fida e gine on fu ana fawido nyaloma tatobo
leedi malindi du waran wadde figo mudum ballon tatobal alkamsar ngaronde hakune mudum muritani jidangal ana landina sappo e jena yamde
le on wattu goto be mali wondi e pool goto tinedji e gambidu ganam pida
nyali buli mine mila jonka do mi kaddata e kabaruji di
no jati alisisi acirani kabaruji di andan sakirabe hedi be do gondo le mali fu e mangal mudum en biya on jarama kedde hedade do e seda tous o gena yewtere mudum de waran jukkininde Wassalam, sakirabe.